kori jam woni moddo on hettinibe studio kalangu rewbe worbe hande alla waddi en to nanton yewtere de min gadan ta on yewtere de kondani hande de en kaltande do fi ko darto mabbol keri ko wadi hakkude leydi niger kany e leydi nigeria dume woni chadale ko dum waddani lumotobe dabbaaji nay be baad gelo de pucce ko nande mudum de do yewtere min gora min gadan der radio biete do tarma moi mo tesawa region mo maradi en en baawdi wiide fa hande yewtere de no wayi nanede e do radioji chapande joyi e didi jiaade regioji jeetati di leydi men Niger latino golden studio kalangu hawtaade kondo e waawɓe hedde WhatsApp kañum e Facebook caggal ko jippino laamu waɗi e leydi Niger ndi ono nogay e jeego lewru juillet duuɓinaɗ e nogay e tati ɗum waddi hawrideji kewɗi duniyaaru kañum woni ko accidi goldugo e leydi Niger nder hawri nde ina tawa hawri nde etede CDA o hawritere leyɗe jaadiyankoje gonɗe bangue hirnangue Afrique saabeke keeri kewɗi on mbama hakkude leydi Niger e leyɗe he CDA o ɗen enda nder leyɗe ɗi konon tawa Nigeria ko laatidu kondanni keeru hakkuno e leydi Niger wonana kilométre ji ujunere e keme joyyi ujunere e keme joyyi ɗiɗi konna fuu maɓɓama e dow fii ko darto yaw wartaji hakkunde himɓe ɗum heppatade kondanni basi kono ɗum wadda har fina ko darto luuma ko dabbaji ko ittete leydi Niger yaare to endal leydi Nigeria te sa waɗa gonɗen ɗoɗu nokku noon ko laati no ɓatti sanne e keero e Nigeria no gollude e Nigeria du kondan dow fiiji kewɗi nder mum no tawa luumaku yaarugol jawdi ndi enda ton enda Nigeria ɗon saabi ni fa keɓen paamen fa woɗ dow fi o enda eɗen jiiɗi bintinoɗen ko watta ko tawe du kondan ni hettiniɓe du kondan faama no ɗum woni ɗum yaara saabu eɗen andi ombol keerɗi no woodi caɗale kewɗe ko waddi no jiya e nder majjum saɗɗorma har fila ko darto guure saɗɗorma har fila ko darto kono luumaku ngu enda lebbi joyni ko keerɗi enda mabɓa hakkude leydi Niger e leydi Nigeria noyi wonno luuma jawdi wonno waɗa hakkude leydi Niger e leydi Nigeria noyi wonno himɓe adoɓe jawdi Niger no yarano sotto leydi Nigeria noyi ɓe gonɗi ɓe gaɗa koɓe keɓɓe gaɗa golle mabɓe ɗe illum jippino laamugol waɗay fa caggal ko jippino laamu waɗi warde joni fa hande ene jiiɗi paame du kondam ɗume wonno caɗale ɗe wonɓe ne waɗa gollal luumakku ene wonno yiya wakkati mo kalten o eɗen jiɗdu paamen ɗume woni ko hani waɗe gam batte Allah e ɗum heɓa ɗum wurto e saɗorma oɗo e dow ɗum fuu waddi ko en noddi himɓe gara jewtina en yewtereji ɗi goo fo eɗen gondi e mbiteɗo moy salamu aleykum
waaleykum salam
ne woni inde ma
Moussa Ibrahima bolle am luuma jawɗi
modibo ne woni inde
Djibji Mamma
ɗum woni golle ma jirji
min mi dillalijo lalle
machallah dillalijo jawdi na
dillalijo jawdi
ayo bisimillah
assalamu aleykum min aiki am dirgol
no woni inde ma
magaji Moussa
madallah nenne ne kaɓe nanɗon ɓe Moussa Ibrahima kañi e jirji e magaji e min Soumana Amadou gonɗo e micro waɗanto on yewterde enɗa ɗo fi saɗɗorma tiɗirka ko tawa e fi luumo jawdi hande ndenne joni o en puɗɗiran ko fuginandam e magaji si en daari hande hakkunde leydi Niger e leydi Nigeria kam ɓatti o e ɓe ombi keerɗi himɓe hetta watno yiɗi onon joni en jawdi duroɓe ɗimon saɗorma ko gonɗo no jiiya nder majju
joni minan kuɗɗum saɗi nder durgol hande yimɓe Nigeria ɓottotake haade amin hande ɓe gara e maɗo min duuma e mabɓe kuma ladde amin ɓiɗɗake min ngala ladde hande burtoji amin ɗon to min mbalata min jawta burti ma woni ɗi huɗi ɗi mbaraka lerdi amin minon daga ɗo lerdi maraɗi to min adi se min kewti wona gure ton to min dumata amma ladde re'i
to en gartan to fila durgol ngol joni min ami pammina kam hande senini tawama ilɗi onon oɗon keɓa himɓe leyɗi yaasi no warno sooda jawdi onon keɓa natugol luumo connon jawdi mono jirruɗo
yoodi ndano woni joni daga shekara ukko ko waddi hande danno emin nana belɗum tamin nangi gagel pamarel ma shekara huɗuma sai min sotta wonna jika ɗari biyu amma hande sai a nangi kalkalɗi nde cel keɓa jika ɗari ukku nanga wuzuma e ma mo shekara bakoy tokos nagge a heɓata
jeetati
e a heɓata jika ɗari biyu ma a heɓata danno sai min sotta nagge ma jika ɗari huɗu ɗari ukku da hamsin gagel pamarel keccel musunoyel ɗari biyu hande min keɓata non daga roni ma ko waddi hande min godi matsala kuma ra matsala durungol yabi min
min joni ono jokka anani den se neddo soti jawdi mun soni nagge mudum amina heba ujunaji la soydi di ujunaji la soji tati kamoni je kadari biuji kadari ukum bidana
yawa
to joni den non e dume woni ko jiida ko sabi dun no
joni dano to min soti are emin ko nay amina
dum wadi ko di gala ngada ciede dun jimmi fama sa waddi a soti den are heba ciede joni da soti a hetta ciede ko hadi dum
ko hadi minam joni leddi am min anda ko leddi din ne todo be ne be garata no dum wadi in hitande amma hikkani min nanata beldum daga roni ko waddi hande e min godi matsala tinda min cottata ma ta waddi ma ta go a hore are ma awuro kuma wuro ma anyama sai a soti kaba tinda minam min ramata min madata kasuwa min anda komi sai durungol to joni min kebata nonna denno na min nanata beldum denno sai min gadda jawgel pamarel ma min totta min jaha wuro min eto wuro amin
eto nyamete mo
min nyama min kuma har min korna amma hande min kebata ko gage ko ngari ngadda hikkadin wadanta ma ra nyamande sadi ra ta jawdi nyama ta sadi
man jidu ta cede mun heewi sanne
eh to anani
wala keba kay ko sotte dun na wala choda nyamande ne heba e lumo no wara
min keba e lumo e sire amma cede ne ngala min kebata cede joni ta min gaddi ma ta go min sottata kuma to asotti ma a hebata are geete nonne denno denno ta awdi pamaril ma dum hejima durungol wadi daraja amma hande min anda noy dum wadi min kebata cede der jawdi
to madalla to denne magaji on anda noy wadi am kano on jiini sa waddi nagge ma a hetta cede lumo togo a sottata fe e jokka sen jotti en e dilang o a woni jirji mama na to madalla jirji joni anani ko magaji hali o wi wakkati goddo e be gaddanno jawdi no heba cede lumo be ciottay ko be gaddi fu o joni dum wala ni wad non non
lalle non saboda ko hombi imami non minon ni dilali on wadda marle sayni um hore de wuro um soraide saboda so dobe ben be garata iwaybe togo Burkina be garata so dobe fu helake ate be boya be biya hadi ate be garata
cogudo en nan du hejanta himbe fu
be badata minon tina ben to ngaru shoggu walado gim shoggu bebe do dum do dum wadata minon na ben to hulto ay be ngari den shodi kay amen den amen nana bildum
se den jewi joni nyon jilo ma dum e waddi dum
e jiki am mabbol den do ate di mabbi
o keri hakku
yawa keri gin do di mabbi hanjum hadi fu sodo be garata kowa to awari ma der a hula garata daga avitte kuma to avitti ma avittoita to hanjum fu hadi dum do shoggu dum fu dum dilla no umidi
sene joni a hisik an dillan fadde mabbe mabbude nokkuje de le nyaloma luma woto jon luma te saw sa nyaldi waawi hedde hono kama fotini
cede kam lalle mi heba cede de duuda de jawtata mi heba ashirin ko ashirin da biyal ninni
ujunaji nay ujunaji joy
yawo yi
to fadde mabbe mabbude keri di ar waawna hedde jon nyaloma foti
minon gaskiya togo omen choda men kebata goddum yawtata ma men keba sapo joni non tan luma go wala na kirki fu aduna e ngara e kula kula dalilu mama
to joka en kala hala dillan joni dillan da sotti goddo hokkima nagge faange sodama foti jeyda foti ko keteda se nagge anangi goddo waddi gelani halfani ma nagge a sotti nagge ngari non dun debbo non sa sotti foti jomu yobete
mo rokka mi joyi kulum nagge mo waddi
kemi joyi
kemi joyi kemi joyi mo katam
to madon am de joni dun hebata ko gan choggu wala
choggu wala sai shoda ma murukuma kemi didi daga mo wi e hanko to ma a imaki ma mo ma farlita mo ma hokka mo ma shede makko dole daga ajaba de gim a yidi mo wada dum dun ta hadan on ton jomu jawdi kaymu
to madon to min jetti ma sane jirji an gado dillana ku do andan der lumo tesawa faane te sawan taweden mi halandu konna yewterde e gona e gada dum ni e der suudu radio tarmamo du konna suudu no radio fawar jom gollido e studio kalangu tawa do der tesawa region maradi jonka sen jotto den en biyetedo fa hande Musa Ibrahim. Musa Ibrahim andu alumojo jawdi adan jawdi a yara leede togo to jon kollami noy lumodon won turno fadde mabbe mabbude no kuje de e hande
to lalle lumo mino lalle lumo nanta beldum aggo sosai don saboda ado ko shodata rowani ko shodata 200 gi hara dandana keba goddum jonis de kelda haka keba ta shoda dum jika 150 140 hanjum ma to mawari shoda don no mo wadi lisahi men badi lisahi men gi wagira nera dum men shoda men kultina hanera dum laggoy biye tunde joni jikahul hata ke 2000 ko dano go bo nder dubu dum ma men keba salari nder majju
kuma joni den no nera o du no tordi on na nera wadi sembe na
nera wadi sembe
wadi sembe sanne
wadi sembe sosai ma joni ta sodi fin are jika 100 ta fi da ma lisahi dum dumanti wadi jika 200 200
to nden ne arande
eh
arande
arande dana 1000 guda ma heba heba dum ai ikenan dole waddobe waynaabe be keba soddo maji oni sai wane da wane ta yi luma ba dana dandana do lube do na tamen gosaki tunda ji oni do bolle de batten e bolle de batten mi wala goddum sai wada rumir da yahari jobi wada ndiyam awde mi ala wuro mi to tekki lumo
wala
to ai lumo ji oni godareke to men shodi ma ton to men kultinta men kebata shodo men kebata shodo ai adano kama hangeno hande do hawrin do lumo do sai keba sodobe yeda noy yen bela take yan kwaloli saboda lube bela ta sodi ma to giharta shorta hanjim ne kugal na sod godum ne goninta to giharta shora hanjim ne matsala to giharta shora
de jonin seni on chodi do Nous avons un gars qui est en Nigeria, qui est en frontière. Nous avons un gars qui est en Nato. Nous avons un gars qui est en Nato. Nous
avons un gars qui est en Nato.
Nous avons
un gars qui est en Nato. Nous avons un gars qui est en Nato. Nous avons un gars qui est en Nato. Nous
avons un Niger, non Nigeria.
Ah, le Niger est en Nato. Nigeria est en Nato. Nous avons un gars qui est en Niger. Nous avons un gars ton bi yamata min derol awa bi yamata min komi minon gondi matsaloli nangobe hobe ni
nangobe woni moye
kama ta sori mardi mada adilli ja shortandi hambe yamata dereji hambe ton bi yamata madereji da mana be gari mako bi yamata ma kama enen do ta wari lumo derol gol yamata ma gol usula gol shoruda gol natirego to shorata dala 40 hangol hanjim yamata min kama do amma hambe ton himbe yamata dum amma minon do nemi harima ta nem dillirda ma yahda bakin kerso e mata derul aw ta wala ngol mabbe nangay kugal witti kesal e kaya ma da wara atoro sani Allah sani annabi hanjum ma sai ta itti goddo arukilam kannan kepta du kiyamata to e wada non dum ma non dum ma non beldum joni luma ngom ma godareke kama do bolle de o gaina ko wi onaggo ngari kama ni himba de ji kadri ukku yento waddi ndi o heba shoddo ndi ma tewto do ma o hebata sai on woji ni gita da gaske sai on wadda do shoggu ngari ngor sai wadda mutun ya hari biyal shidda wayno ndi ngari mu sodi ndi 200 noy to ay fin dum bude 200 kenan ta ya hari adodum don 200 sahibi goddum 120 da 10 da 15 kannan keba goddum ta wari kuma bada canji naira ta tai dum besdi kuma hadde ma dan hatata lokaci dum hikka lokaci kun wadi dum kudata lokaci kun wadi dum kudata lokacin nan matsaloli dum hebi daga matsaloli lumango e omdol dum boda dum fuka lokacin nan dum hebi asodi kayaji ka 100 ayi a wi'a 200 hambe kuma be ngiam shede mabbe sembe ambotom rokki mare kuma ni hide ngone jungo ni hide ngone jungo
de ongala sadol mahara wiibe tetobe
hambe mangudi hambe mangudi hambe natto to sosai ma be natto fin ko to go kaya mada ma no wiru ma nan nyande wuro mada ma walata masafki mada sai fa tana yawan bala ma den ladde adu ahulte kaya mada rayuwa mada ma kulata
yonki ma jonka
yoto yonki mada ma kulata ngarta e wuro ma to iyali mada yonki mada kulata
on lumobe no hebe do labi no fiye no tete na
sosai ma sosai ma edu ki mada sosai ma sosai ma dum don woni
on kalani dum lamu leedi hono meri
eh
wuro modon na perfectir na horebe waynabe on kollaybe sadorma on
eh min holla dum em holla no maam dum antari man on warim holli iko fin dum ko to go e salore radum do dum yam dilli kuma na on farli yaaka no natire ta fukay kama mugunta natire ma e mo wawi dum an a don rara adura hankali ma dan ko mo durma saboda yon duray do ma giddo qalo ma andata ma giddo kama jonde men do gondi makko sawara qalo ma andama sai qalo ma andama e kaya ma ay matsaloli dum hebake matsaloli dum hebake tunda e kaya ma da ma giddo ma qalo ma ay atama ma kuma sai lahato a jododi e mabbe wobbe sai mtafa goni en gal don kugal daga badaki waram tafa dan gari tare dan gari mu ciwo mu mun gonduda mu maganta kuma hanko kwaluta ma hande mu maganta hanko kwaluta
ta Allah won e fa hande ni olon kettini yewta amin gombe ngadda do der studio kalangu yewta latina mi halni on bi mi hande te sawa taweden to gonden ngadda yewta den kalde fulbe wombe wada golleji golle du kondarto lumaku lumaku endan jirji jirji mama joning e do endan luma modon te sawa do odon golude e nera
be kutire inera tunda to be ngari do nera be badanta men bolle e minon ni se pa men gudi amma be ngara to be ngari yari shoggu se be bi am hambe fa nera dum hanju wadanta be no be ngida men bi be to minon goni do minon me anda dum do nera on dahi tabi go men nera
se fa onon kaji
minon se pa men kutirta gaskiya amma men giya be dalle be tanjira don da hita kugal mabbe lumo ngo minom ngo fungo walake men majjito men minom mamen nana bildum nata hambe sodo waybe sodeybe minom madillali men nana bildum men nana bildum saboda saito on waddi en sori den nan men nana bildum ha to hanjum lahati sare lumo ngo oji oni kam go wela na mi irino daano go wela
to non want to join the same warte magaji magaji anne dume jiida e fi lumo ngon handen e be kala hala wobbe no mbujjay are himbe dum woni no mbujjay nayi be bal no dilida nadu jomu yaha e ladde goddo warta wadon teta e dum wada e durobe duna
magaji musa matsala amin hande to min goni der ladde a awali goddo sai o wara bandirawo ma ma handa mataloli duudi wiibe duudi der hulbe ma minon
hulbe horm wodi be
hulbe wodi tinde min nanga be makobti
himbe moddo ni
goddo ko sai o yaa waalo o durata sai o wara jamma o nanga ma are ta tokki laawr ko sai to ma anduda minon mataloli duudi kuma hande luuma ngala ta min gaddi are amin luumo sodo be be soda min jahata dillali jo min nana tai sengi abe koti to go ibe ndara goddum ni duma camera mabbe tabe bedi tu sene na bi ay dum inera wasadi mata sodi non wani kawai to setti non soda tabe sotta bo dala to ra matsala amin hande amma danu ibakin kofa in turanta mi in soda ton heta asali ta awarti ma do der ta go hebata tiniki ton yasi gayya dum wadanta maga Allah satta na mi do are wadi daraja konde sai min sotta are pamare min ja min kowa min nyamna gure amin min bada komi da kuma min sodana marle amin nyamande
de
eh amma hande matsala dudi
jonne
kuma daga hikka dun hebi mi
hikka woni
hik daga hikka mino min natti matsala min hu
amma sai jeewi gada ton caggal illun dubi dito
eh dubi ton
tati nay en kafu alhamdulillah
law to min durgol wadi daraja be sirama be bada dabari be bada durgol kambe ma remoɓe ma yiɓe gi kawai ayi durgol waɗi daraja añami duratama mimma miɗala damki tende matsala rata ta aduri be imamaɗi keƴima ko goɗɗi baali saɗɗa to rangi a joni minon kanjum min andi min ndamata min mbaɗata kasuwa min anda komi seydungol ta ayi ceede ta amin kawai ceede dabbaji to rangi a joni min keɓata ɗum sai gaddama kilo ko koraɗa ɗum ma wuro a sotta to toye dabare amin
ide joni ha e sini on kokkama nera
nera
sini on cotti yoɓama nera oɗon mbawi hedde nera o gollon ɗum
ɓe kokkatamin nera ɓe jahayni ɓe dara e nera nayyi onon gi sey ɓe jaaha ɓe canzo ɓe gaddani min sey pamino amma ciniki nera ɓe mbaɗata hamɓe amma to ɓe mbaɗa ciniki sey pa kuma ɓe dara nera nayyi onon gi to ɓe codi to ɓe gi'i ɗum waɗi tsada sey ɓe ɗala tunde ɓe dara ton gaɗa
ɓe jokkay nera ɓe
yawwanerlimoto eyi yawwa nera ɓe limato to kanjum ne matsala
limi ɓe gaɗa canji
yawwa
ɓe joɓa sefa
yawwa ɓe jaɓa sefa to nonni ɓe darata joni hanjum ne matsala ɗum amma dano ɓe darata komi kaw ɓe coode ton e sefa to ɓe jaha ɓe mbaɗi canji maɓɓe sey ɓe gaddanimin sefa raɓe canji joɗi sefa giɗɗa nera giɗɗa rare ɓe ɗonni nder lumo
ɗum kam fu wala hande
ɓe godi joni ma amma matsala ɗum rena nera ɗum ni wala daraja joni sefa ɓuri daraja nera ruhi kanjum ayi ɓe garatama ɓe nigeria ɗum eyi anani ay yawwa joni kama jika amin guda dubu guda ɗum nera ndenno joni dubu biyu ma ɓe codata jika guda to toyi hala nan matsala ɗum minon amman daga nder dungu min natti ɗum matsala ndenno min anda komi kawai min mbaɗa rayuwa amin na min giɗi ta a waddi are ma a keccel ma a heɓa ceede ko nattama nder lumo a sotti joni a yintai a dari a heɓata to ra gi'a matsala amin hande minon yawwa
to min jettima sanne jonka en garto fa hande e Musa an lumojo e jawdi ɗum woni jarowo joni noyi fi motaji ɗinni ɗi jarto na on tokka jawdi yaha e koyɗe
na ko wala min mbaata e mota emin tokka e kosɗe min mbaata e mota min tokka e kosɗe
ayo
na ko wala kama mardini ni to ɗum hoye ɓadaki min mbaɗa kama lumo kolare kama ɗo mi soodi hande en waɗa lumo kolare jahango to toɓe kosɗe mi tokki en waɗa kama balɗe ɗiɗi tati ta yiɗi gonɗo lumo ñamago sai a waati e mota sai a waati e mota ta yiɗi ñamago
juroa jonka
yewwa
kanon woni e joni Allah e ko ɗum waɗɗum motaji ɗin ngala wala saɗorma wala ɗum wala fu saɗorma
to
si on koƴiɗo fam jolon kerol ngol booda
a wala ɗume ɗum ɗon eyi wala ɗume ɗum ɗon dama to ɓe keleke kama mota e marle ni ni ɓe dari ɓe jahaɗa dama nderol mi ƴamatama no koroɗa nderol dokkuɗaɓe ɓe dari sikke noon sai to ɓe mbaɗa koɗe goɗɗo a waɗi niya ko poɗoɗa jiba ma dokkuɗaɓe tefa sani e maɓɓe saboda ñande goo a waata e mota a waata e mota a tokkata tomi dire bawi no yaharima wiyum kaya wane sikkena kama ɗum ɗon ɗum dokkuɗani hi so a matsala wala toni mi kaya wane kawtino
e to joni hono so on jeehi ton ton en on tawai no woodi ko joɓoton na ko kokkoto sini on gari e lumo ngo fey si a sottai ana aɗa a yoɓan ko acca jawdi ma daro e lumo
kama he ta yettake lumo mbatowa e lumo emi ɗanamin kama ɗo jonta min gari ɗo Niger ɗo ni ɗo ni mi ƴama min bakin kofa kala ɗerewol golɗon gol dala arba en ta sotti toon cottuɗo hanko rokkata ceede usula mo waɗanamo ɗerewol kama kaya durgol ko fiili en mata e coode eɓe dokke ɗum wiya ɓe dokka ceede mi waɗana ɓe ɗerewol eɓe dokka kama ɗereji ɗi koni ni ko goɗɗo coɗɗa kaya muɗum saboda joni jaai lokaci woni lalluɗum joni sai giha ɗo joni lumo coda kaya maɗa goɗɗo wostoni hi wara wiyata jomum ɗum kaya a'a tom ɗum kaya muna huci ɗum wiyata dillalijo dillalijo hanko waddana kenan to emi andi oto ƴammonana tomo heeɓi ɗum an cottuɗo ta wari mi wima toɗel ngol cottuɗa a'a mi wala ɗerewol kenan ta wala ɗerewol hande an ni muna hukijo ta wodi ɗerewol en giya to dillalijo hanko andi gaddanɗomo hanko je dero hanko te hoytam kena am te hoyte mlanga duki amada den tan wadda ma shede mada ton hanko ma dillali to hebi mo on to matu e sodi hanko ma te hoy nim dillere amma an shotta ta wala derul gol don ko to dillali joyata duggonga mada no wiina to derul mada to gol wala matsala hebaki ko wonji huka do mada dum yewu
to wadi sa Musa a hali min nani ko biida joni wonko jimmi jamma faha je so on ciottowi on jaari jawdi on cionni on kebi ciede neera non ne se faano wonko cioton are godde gaddona kayaaji on gaddo
ciede gari ne do men shotta to men gari e men jogi ni hi men shotta kama ni hi cogudum men badata to men gari horilla ne wadi kwakwaleta men dari men gi ko dubuno e mardi nangata ko ni nangata to men dari men gi ndi wadi shede sen be kay wana ndi wadani men shede te goddo bawaydo saboda jungo goddo e jungo goddo kowa e masayda mudu goddo do wadata kowa e to yata kenan an jaho to nera woni ta hoshi afi ndardan hi ngida hakko ndok ko jobata ma na hati der majjim kenan wada hakuli tunda kayma e jungo kuma dokka jomu kaya hakuli
de ner oron pami dum fano wodina
e me andi nera
gas fes jom hokka on se fano yobi ner on pami
yawa e
to watsan e dilla anani ko hali joni
hala makko non
non hani kala andi golle dilla wari
e non
inshallah
saboda minon joni men gida musora fin wadana dum derul to musori fin daga don mardi to disora ma wadana di derul saboda minon hakkunde men goni hakkunde shodo e shoro
inshallah
yawa nana to men dari eh
deni jomu wari du sana on paman dum gin nanoy
nem pamani dum amma
on anday mo ne
on men andi eh a jabata badana neddo dilanci mo a anda sai mo anduda kuma daga don ko a andi mo ma wada derewul to windi derewul kenam mo yahatan to mo yahata hu to mo hollingol fu gol vittu ay kono wadi fu
to joni dilan anda jokay noy woni no gaddoto e laamu wana odo ngodi ko joboton na
men joba
dum en gon joboton laamu
dereji men jobata jikka sha ukkude rabi
sha ukkude rabi kamon ujunaaji didi e keme jeddi
yawa
hitande na lewruna
a hitande
dodi lebbi sappo didi
yawa hitande e men joba ba
nenne neddo fu no jogi talkur mun dilla
yawa i jogi derewul mum mi woso
de seni goddo wari e luuma mon do dillan joodo luuma goddo wari e luube modon do onon godi ko ngatton na on accani joomu golla ku huwa
to mo wari daga togo wari don der luuma amen to mo hebi yaire joomu yaire to joomu luumo i don rada mo kuma i aimo hanko chamata mo no wadi kulma wala derewul amanto mo wodi derewul mo te hoyaare mo daro to jombe yaare jabanimo
se o hokke derewul
yawwa sai mo
hebe derewul du
mo hebe derewul
gollata
nyande to nimo wala derewul jomu lumo wadanay mo derewul
jonin odon keba sadarma fara himbe jiwobe Nigeria warobe wada lodi do do kulle mbujjaade hono ko wujja kungin ne e hunde ne wujja nagge ko wujja na be ana mbalu na ngeloba odon bobi hedde hono non endan chadale majum
to minon gaskiya to waddi dum don men jabata dum mi yaa dum ni mi itere
to joni odo magazi wi himbe no garno mbujja dum e fa himbe koreji mabbe battibe be ben don be garta be chorne lumo do na
to
be jabe filo to gonna
e to minni mi yaabe do der lumo
dar andina wadaka
be ndahi saboda tunde be garato amin be garato am saboda min neddo ko ayihi mi warta mi jaba kaay maala to mi yi ma mi hepta ma sai mi ya hadu ma yim ton sai mo andumi bade mi dilanci mum
ayo wodi sane fa hande ni denne yewtere men en gonde en jaar yeso dun du gambatte alle keben ko paamuden do mum jonim en gartan e magaji jonin antomada ko hani wade fa dun heba mosola
matala
matala o no himbe haani wada fa dum heba dum witto
iri nonno denno in heba siya matala
ayo nonno
to joni ni are denni minen ma dum habani min hore tunda joni joni be zamba duudi andi tata tunda be gadda taluma tabe nokki are ma jemma sai be jara tago be godi so dobe ko ner siire ko lalle sai be jabe kirso ma wuta en sai be kirso ta tokki lal to yahi nangi ko kolta ido nini ko ngel notti siire sai lawol majja dilla ta fauda dole mu nyama ta dubu hey tago ko in sura mata go tago ta wadi sa'a sai nana a in suri goddo makaya wona nini kaza
nanga
e nanga ma in suri are den o yi o ya wadda shaida mako kuma o war o yaki ambo ta anani kam dun don habaru sai in jaha ndara tunda a wadi asigel ta wadi ka tari gedal ma hurta ki sai ngi a in are ma dun suri don sai kokka goddum jaba are ma amma ta be jari tago anana ta ko habaru da zamba duudi i wodi diwo be sabre guda i wodi nango be guda guda nini wala ko wala der led amin joni amma kuma dun huwai dun matsala an ciya aikin yi din matsala mata sa en ke bata ne be badata
be ke bata ko be kugal
ko be ngala kugal goddon duke dun mari wura mabbe komi wala to ne be gadata suka be be ngala tegal be ngala ko be nyamata be ngala ko be gadata bukata mabbe to tana be gujje ne be badata ai dun tangida ira den don dun huwai matsala in matsala lesdi joni ta imi wodi ko badalen hore am mi ha mirara are goddo ay mirara ta ma to minan ni lesdi am joni matsala ji dum duudi der majji sai ni min bada adda
dai on gala do mila gadon wono golle godde kay gam wono no dura
eh
no woni ladde ni gaynaako hande wala nayi kejudi wala nayi wala dammuci wala
to den
dum haani jomu naato golle godde
duki e iwodi ledde joni sukabe ben beldum be ngidi amma ko joni ta adilli adi chawel ma anahi anatti wuro goddo ay hebe na badda to joni sukabe ben be joni min anda na dum wadi be ngida wahala tana an hanjum ay ta tawata hu a hebe to hanjum gaddani min matsala min amma joni na min ngidi do yeso min dili na min badata min chayo ira hore dum matsala kama min dan sanda gure den min gadda mobe ben haade sire ga suka be janga ko be bada hankali be andana be madata amma ta adali be tonder ladde be durata be kabata ne be madata sai ni be ndamata to be bawa damel kuma be ngala dukiya na sai be gujja to ga kanjin min gi ta woyi minan ma joni da min kebi madani min ndiyam tonder ladde min kebi mangaza amin din nyamande amin din duki amin he um badane min lakol da iri dun dum min badata shawara joni da Allah hore nake min keba um badane min diyam tonder ladde min jodo mobe sai be jodo sukabe sai min gatta be jangirde ko be bada hankali amma tan anon din wadata joni non min badata min chayo dun dum matsala sukabe ni chankiti non be ngala duki kuma bombowa dame no be badata be bawa kasuwa be bawa aikin gesa amma da ta min kabi kama idin natta der ladde ton ta wodi ladde gene i wodi din raeta diyam ne wala min hebi diyam idon idin kokkui min shawara mobe sai be jodo sukabe be jaha binduro gonde are mabbe to ben dum be jogaki ma sai be ngara don ko jangirde min kokkubi aybe be kabe ne be badata amma suka joni non i mayilo no o wadata tana ujja aikin yi ne ngara
njati
hanjin ne matsala amin
min to wodi sanne min nani wallahi hal manu wodi sanne a hali ko wodi Allah wantawe kambe wadobe dabar be nana be kebe ngadana en dabare dum modja ay to wodi dilang mi wartan to mada gam mi yidi mi fama joning se on nyalli e lumo dum be won ko meri heboto e modo
lalle anani mi bi ma minon hitande fu derewol men tajata golji kasha ukku derebi nana ko men zuboto imeri
dum woni ujunaaji didi e kem jeddi
sendere ba
hitande fu
wa
to joni nyande nyaldo lumo no wori ko meri jabato e monon ben
sayto an hati do i mardi idammugal dum be jabata de la 20 to asori kuma em rokka de la 40
fu mairie je
yawa mairie je don dum watata dum der jiba mairie
dan non sen hisama hande jo e jile mada ko jiida
ko
rawane
rawtane
e ko hikka noy no siendir har mairie ala mina mairie on don heba jawdi ala mija mairie don heba ko han hebudena ala mina mairie don heba na
e mairie mairie ka mairie danu no huli hebki ay joni ni shoggu dum de ke dum lattake naam iri dum daano naam iri dum daano joni ra dum do ay ciniki dum ne wala kenan ne to sora ay nanu o atira ton der jiba meri yawwa
nan man jatti ayo sade musa mi di warta jande ma andu onon du ko non cionno odon ngada golle mon de dum mon ko gondo do gaddana laamu leedi ndi yiko
kama kokoton elamu lehdini ni kom besdorto e lumo ko besdorto
ayo
madalla e mo besdoro dereji usula ta sori kama mo mardi maundi
dum wete dereji usula
dereji usula takarda kama to men shodi dum en dokkata em hokka men kama ni magani mo na hokke ni tom yami mata derul gol hangol men dokkata ewa
to dun do ge chotta fu sey ngada gol
ngunde ko shon mi ko sey mi wadi gol ko shon mi sey mi wadi gol saboda sey e maggul kama dillali en to men bada kama gol e be keba matsaloli men keba matsaloli amma en gol kama jonno no yamata onin to yami ma mo ne dillali je deruda to kebda mardi to derul mairi itte da gol dokkuda mo e wani hanko adi dillanci wani hanko sori hanko sami hito wani sami hito dillali je kena hanko andi shortudo kena an shortdo ta hito mi harita ya harika e ma to dillali je shikena awurtake sayni mardi din ton di jaba ma jungo mada wordi ma dillali je ko hepto on to ongon ke kaya mada derto to yade ko imoram mu kaya mada dillali je jabani to hukuma to dillali ya hara rukugo shortudo kaya kaya mudu jamde to makko gada hoje shede ma rukuma gada laggo e kaya makko harna jomi wani ra kaya
ayi tan chede ma
yawa
hokkite
e
to gal chagal dun wodi ko gatton to meri na hanti
kama
o yata ke gada on patanti on gala patanti
e wadanami
patanti
e wani kasha uku sapande ore e likitaade tati
ayo kawoni ke metati
yawa
dun don joboton hitande na lewru
a a lebbi joyedi lebbi sapande didi
lebbi chapande lebbi laso
shabi
omi ayo to sapo didi
yewa sapo didi ba lebbi sapo didi ba eh kama
monte boku
yewa
nane lebbi sapo didi on kokan kemetati
yewa
meri
yewa
ayo watsan to jong senedo hebi mazala meri wadon todo
kama meri dum
kama jawdi manangama
kama mino wonbe do lesdini kama do men wonbe do lesdi tasa do men godi meri min
meri on no walla on
e walla e walla men kama do kaya mudum e kaya mudum to hari derul lalle to hari derul e mo walla dum to fa haqi mudum
desi jo walla derul kay
a to walla derul e walla gongal e to walla derul la gongal to kote hoita e munanga dum ma e dama munahukije
non jati
e munanga dum kama zama munahukije tunda walla derul kenan ko fodin wadi dereji saboda dama sai be magani to awari meri mi ma derol awala angul kenan habar wala
to jom o an e ko jida noy hani wade ko heba masala o hebene lawol
dole sai mi toro lamu a hankali saboda ko huli sembe ma da fukani dole sai awati magabaci jo yeso sai awati magabaci jo yeso nangai addu'a e bolle heba sulhu findo saboda hanji adda e wada magani komi imtoro ubangiji e magabata e modi beninni Allah waddana en sauki dum fi
to wol san min jetti masan e joni ka sengane to magaji dum magaji an a hali no jonda ko jiida ko hani wade a hali a wi'i sukabe ngala golle wadi ko no bujja himbe no bon wada bononda to dum fu doggu dara majju e jile ma dum hani wade ko beydata do dum do ko kalda dum
min ne joni na min gi kawai ta min kebi wana ladde wodi wadi ndiyam umma dani min kumin joni ayra hangi a nyaman da sadi kuma bisaji sodata ko kuma ra bisaji ngala ko di nyamata wani hikkama wara tunda hikka gena ngala nder ladde
sedi karay du di ngatta cede
di ngatta cede kuma rangi a kuma hikka gena ngala dana min gidi min keba nyamande bisaji amin e duniya min dannana sauki ko hikkata tunda ra in suri damugal ko ina dun Najeriya min kebata komi joni jahoyde Najeriya ma be ndura ton der lambuji be kulay ton dun tunda matsala dudi hun min kauti lesdi amin do Niger kuma min gala gene kuma min joga ci komin kokkota are amin hakkumi non ma te min jari ni ce da gala so wadata ima nyamata nira ta ayi a so de sanya lumo gel so wadata ku na badata kokka are ma bisa jama'a amma hal nyama der hal bada goddum bukata der goddo o joga ci are da kirki sosai in are min din ni ni abun tausayi to yi o sotte hoyi sai o sotte di ma di to minan ni min bada adda Allah waddani min sauki do are tunda dana na in ni ni ta yabi be ima di kedima sai joga wura ma bada nan gidda hika ajeki na saure nai amma a hula igelo di komi a hula je woni kawai durungol je woni kawai sadi tunda ce da ne ngala in so wata ne na min bada ta mino waina be to ra matsal amin mino da je woni min kebi ko goddun tema ko goddun din yaman da na ikon dungu wada ko sanya to Allah tema kimi sai min na sauki durungol tunda gene ngala ladda ne hikka ton ko min dilloi wallahi non na ce di min daloi ladde dun wada dama to hanju ne min kuka amin hikka da min keba sanya ni min balla bisaji amin ko dungu wada yawwa
Allah wadu dum Allah wadu dum to tema jonkai e ja idilan dilan anne dum en jida hani wade gam dum heba sauki
to dum do lamari dum daga daga lesde kayin dum iwe minon ay imen do kayin ke itindi ikon Allah min bada addu'a ubangiji Allah ni tayma ko e tunda ko iwe daga lesde ay kayin enen ni dum do fin wada addu'a Allah ni tayma ko en
to wodi sane faare joni min jetti sane wadube yewterne hande de sabo on nani hande do te sawa tawede ko den tawate sabat o du en yewtera do fi ko won tampin himbe durobe sottobe sodobe jawdi tawabe do no wodi chadale chadale dedu ko duudi fu mabbugol kerol hakkunde leydi Niger kanyu e leydi Nigeria dum waddi dum jonnon on nani en yewtino e Musa Ibrahim latido o hoja jawdi o ya Nigeria o ya lumo Niger jono wi chadal man wodi gam dum yahata no wodiri jawdi didu halan wada cede nera on hokkama sembe sembe nati Nigeria se dum wari hala Niger do du nera on buito gate na wana non magaji du konna duro wono anda a holli ko hande ko bur tampindi on gadda ngelaniel yamata ke fe sotata ke ne sodama cede duda ayo to Allah waddu jam jirdi mama andu a halni min do fi ko darto noy gon do gada lumo mon dum on hebe lumo go dum wala no hebe lumo go mi yetti on sanne kedde hettini be min du konna fu mi yetti on sanne mi de micita o wiide ke hono do taweden radio tarma moi mo tessa wa region mo maradi goldido studio kalangu tawaddo machine ay sen isiaka mi hora sumana amadou to assalamu alaikum nyalen to jangal.